Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 19. Imana yiyereka Eliya. Nuko Ahabu atekerereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose, kandi nuko yicishije abahanuzi bose inkota. Yezebeli aherako atuma intumwa kuri Eliya aramubwira ati: "Ubugingo bwawe ni ntabuhwanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe, Imana zizabimpore ndetse bikabije." Eliya byumvise atyo arahaguruka arahunga ngo yikize ajya Berisheba y'i Buyuda, aba ariho asiga umugaragu. Ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba, ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfati: "Uwiteka, ndarambiwe. Icyabimara ni uko ubu wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta basogokuruza ubwiza." Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye, marayika araza amukoraho aramubwira ati: "Byuka urye." Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we. Ararya aranywa arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati: "Byuka urye, kuko urugendo ari runini rugukomereye." Nuko arabyuka ararya aranywa, iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40, agera i Horebu ku musozi w'Imana. Agezeyo yinjira mu buvumo agumamo. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho aramubaza ati: "Eliya we, urakora iki aho?" Nawe aramusubiza ati: "Nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe bagasenya ibicaniro byawe, kandi bicishije abahanuzi bawe inkota. Ni jye jyenyine usigaye, nanjye baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice." Iramubwira iti: "Sohoka uhagarare ku musozi imbere y'Uwiteka." Uwo mwanya Uwiteka mucaho, maze umuyaga mwinshi wa serwakira uraza usatura imisozi umenagurira ibitari imbere y'Uwiteka, ariko Uwiteka yari atari mu muyaga. Umuyaga ushize habaho igishyitsi cy'isi, ariko Uwiteka yari atari muri icyo gishyitsi. Hanyuma y'igishyitsi hakurikiraho umuriro, ariko Uwiteka yari atari mu muriro. Hanyuma y'umuriro haza ijwi ryoroheje ry'ituza. Eliya amaze kuryumva yitwikira umwitero we mu maso, arasohoka ahagarara mu muryango w'ubuvumo. Ijwi riramusanga riramubaza riti: "Eliya we, urakora iki aho?" Ararisubiza ati: "Nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe bagasenya ibicaniro byawe, kandi bicishije abahanuzi bawe inkota. Ni jye jyenyine usigaye, nanjye baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice." Uwiteka aramubwira ati: "Genda usubize inzira yose y'ubutayu ujya i Damasiko. Nugerayo uzimikishe Hazayeli amavuta abe umwami w'i Siriya, na Yehu mwene Nimushi nawe uzamwimikisha amavuta abe umwami w'Abisirayeli, kandi na Elisa mwene Shafati wo muri Aberi Mehora uzamusukeho amavuta b'umuhanuzi mu cyimbo cyawe. Nuko uzaba yarokotse inkota ya Hazayeli, Yehu azamwica, uzarokoka iya Yehu, Elisa azamwica. Ariko rero nzaba nsigaranye abantu 70,000 muri Isirayeli batapfukamiye Bayali, ntibamusome." Eliya na Elisa basezerana. Nuko avayo aragenda asanga Elisa mwene Shafati ahingisha inka zizirikanijwe 2-2 mu 12, ahagaze ku murongo uheruka. Eliya akebereza aho aramusanga, amunagira umwitero we. Maze Elisa asiga inka aho arirukanka akurikira Eliya, aramubwira ati: "Ndakwinginze, reka mbanze njye guhoberana na data na mama, mbone kugukurikira." Nawe aramubwira ati: "Subirayo, hari icyo ngutwaye." Nuko arorera kumukurikira, asubirayo yenda inka 2 arazica, atekesha inyama ibiti by'imitambiko yazo, agaburira abantu bararya. Aherako arahaguruka akurikira Eliya akajya amukorera.